wana wine wana shanga wase wana chrome kama tanga buda hizo tabia wachanga titire ya 15 yeah. Unadai kuchanga
kupangua kama msiana hama
bana
to avoid hisi drums wezi ni map I'm off the radar
uliza lebota kushotuko up the ladder
we got real ones angalau wata salute wakituona kwa crowd. Yeah mkona Mary yende round.
Hizi ngoma zime washika kama karara kama kawaida satupendi makarara by the way tukwa na mafansa di madharao tunazoza mpaka kwa wakibonda shida zao
we to cross tuku crucify na fire buna once again na fanya chenye na die I'm open it's all in my mind yeah. What's the matter niki the beat na mic
tukipewa watu napandisha cycle skin siyo vako tuko on top kama kite mina kwa tukishikana tunabring vitu polite sezi left ata kama mambo siyo right wana kuchocha ndorudi ocha wanajifanya maplaya na mindo kocha gali na mayai kwa tunakuwaga sosa ata kama nimesota kuna yeah, vitu sezi kosa
yeah, na go fast like I'm sonic sauti iko loud wanasema I'm noisy na fuatua car load than I'm chronic machoko prize and I'm ready for unboxing sometimes tuta win or lose screws you lose lie to prove cause you got to choose na weka pesa complaints as flex na migu don't make me make your topic when I step up in the booth
tukidonjo ndani ya booth na kuwaga noma sana nonstop kadere yende sana kasi kujui na kukana sio siri tunaleta vitu tamu kama stew ya mshiri kanyaga inje kome kuja na mafeelings nye mkilala mina sakanya mashillings up down down tonote wame titi tukia kasho lazima watashika matikiti besha rageto ina gari city ngoma ni tamu wanataka tuapati recipe tume grow buda boss isi sio VP old school mpaka station ni KBC
tumezoea
kwetu ni normal na tumezoea zungu zetu noma noma diheta wanadoea zishaishika ukamba mungu zishuke zishaishuka ukatamani zilipuke kwa mic do it take 2 si wanga mad kwa beat times 2 sindo left side boy joturwa bewinja zingoni mingi stingo swizin za kininja ting body malo luku metrip nika baksha timbani malo ting body malo luku metrip nika baksha timbani malo
Malo.